saba o ka ntsha ka o ka ntsha ka o ha o itshwale le o skebe wa o ka ntsha ba o ka ntsha ba o ka ntsha ka o ka ntsha ka o ha o itshwale le itshwale le o skebe wa o ka ntsha ba o ka ntsha ba o ka ntsha ka o ka ntsha ka o ha o itshwale le o ka ntsha ka o ha o itshwale le o ka ntsha ba o ka ntsha ba ha o itshwale le ha o itshwale le ha o dala ka ice ha o itshwale le ha o itshwale le ke mamutu ke mamutu la mitsina la mitsina ha o dala ka ice ha o ntsha ba ha o ntsha ba ha o itshwale le ha o itshwale le ke mamutu ke mamutu la mitsina la mitsina ha o dala ka ice ha o ntsha ba ha o itshwale le Mzambi yo khantsaba how gala ka ice how you twaddle it how gala ka ice how you twaddle it how gala ka ice how you twaddle it khantsaba how gala ka ice how you twaddle it khantsaba Hello. Hello. Hi, bro. Can send off the number 0224. Hello. How you twaddle it? How you twaddle it? How you twaddle it?